the divide is fine.
Hello. You give me butterflies every time when I see you. Come give me love, baby. It's like a paradise. I say, can you pay out? Oh, you make you love to me. You got me like cocaine. I follow you wherever you go. Got me tripping on you, baby. The sun's so decent. You can go say, I'ma make you right, baby. Baby, oh, baby, oh. I swear you captured my soul. When's it all? Sometimes I don't know how to show it. Mi sete. Yamureba maso yanje na ruha. Udahari sina sinzira. Yabari ya mine, oh mine. Ni kama njoo, zinataka ni kupe joto. All night, kama njoo, so many reasons why that it's so hard to say goodbye. Just let me hold you all night. Come on, Josie, you got me singing like la 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 la. I need your time, girl. Ira hurin zengu sange. I need your time, baby. La la la.
Kutoka, hello. Hakuna shida, kuna matata. Hata tukishinda njaa. Kwani si hawatuoni? Tukiwa ndani tunafanya yetu. Hakuna ngori, hakuna matatizo. Hata tukishinda njaa. Kwani si haiwahusu? Kimpango wetu. Zaidi ya mina wewe hakunaga. Ndo maana nikikosea unanisamehe. Zaidi ya mina wewe hakuna. Ndo maana nikikosea nakusamehe. Kwa sababu tumetoka mbali, yeah. Baby oh, baby oh. That's why you captured my soul. Mwenzio. Sometimes I don't know how to show it. Mi sete yo. Yo ureba maso yanje na ruha. Udahari sina sinzira. Yo bari yo man, on man. Eka manjozi. Nataka unipejo. Ona, eka manjozi. Yeah, yeah.
So many reasons why.
So hard to say goodbye. Just let me hold you. Ona, eka manjozi. You got me singing.
Come here to test.